hajimsafi.com.
The story we tell,
Somebody love you, girl. I want you to know. Unachokitafuta nimejaliwa. I wish you knew. I have been waiting for you. Kwamba siku moja utaniona, ila siku zinavyozidi kusonga, tamani nakata kwa marefu na mapana. Kile unachotafuta ninacho hapa, ila umenifanya mfarijo kukuliwaza. Kila unapomizwa, kwani unahangaikia nini? Anayekupenda bora ni mimi. Isubira yako inanikata maini. Nilipofika mimi sijui nifanye nini. Jua penzi lako ni mi, unajua furaha yako ni mi. Anytime you're looking for love, you know where to find me.
Angala unge ni palikizo kidogo. Tatizo kilio changu husu.